hadda idiin sheegay mooshinka ma jebin, mooshinka qofka loo keenay aniga waaye waa jabay, ninkii dhihi lahaana aniga waaye. Marba haddaan aniga dhihin waa jabay, cid kale oo dhihi karto waa jabay, mooshinka ma jirto.
Kulanka guddiga joogtada yeesheen muxuu ku salaysnaa?
Kulankaas sidiisaba kulan sharci darro ahaa. Wuxuu ahaa guddoomiyaha intaan laga keenin mooshinka, isaga ayaa iska lahaa inuu guddiga u yeero. Mar haddii isaga mooshin laga keenay, qofkii u yeer lahaa guddiga joogtada aniga waa, anigan uma yeeran, marka sharciba ma ahba.
Xildhibaanada la hadla v o eda qaarkood waxay sheegeen in 16-17 ay ka laabatay 19-1 ay soo aartay, sidaasna uusan ansax ku ahayn. Marka doodaasi dastuuriyan sax ma taha?
Mooshinka anaa la ii keenay waa laga naqday, ninka dhihi lahaa aniga waay, marba haddaan anaga dhihin waa laga naqday, qof kale wuxuu yidhi ma qaadan karno.
Ka noqoshadu sax ma noqotaa caadiyan?
Ka noqoshada meel ay leedahay, meeshii ay lahayd markay gaarto ayaa laga naqdaa, laakiin meesha hadda laga hadlay ma aha.
Waa in adiga lagu keenay maadaama markaa lagu soo gudbiyey.
Aniga inay isoo marto waayo, wax kasta oo ku saabsan mooshinkaas aniga inuu isoo maro waay.
Guddoomiye, kalfadhiga saddexaad hadduu furmay, fadhigiisii koowaad aad ku jirteen, maxaa keenay mooshinadan deg deg ah ee durba baarlamaanka saameeyey?
Sida dhabta ah baarlamaanka shaqadiisaaba mooshinaba, marka taas hadda wareer anaga naguma hayso.
Mar hadduu guddoonku aaminsan yahay ama guddoomiye aaminsan yahay in mooshinkii jabay, lix bil kadibna ay tahay in laga wada hadlo, maxaa wajihi doontaa maalmaha soo socda?
Guddoomiyaha isagaa mooshin laga keenay, qof mooshin laga keenay inuu dhaho mooshinka waa jabay, iyadaaba aaba sharci darre ee lafteeda. Marka mooshinka qofku waa jabay dhihi lahaa aniga waay, moogi marka qofkii mooshin laga keenay inuu yidhaha mooshinka waa jabay, marka maxaa mooshin looga keenay isaga hadduu dhihi karo waa jabay mooshinka?
Sabdiga wuxuu ku baaqay kulan iyo midnimo yaa shir guddoominaya fadhiga baarlamaanka, haddiiba uu suuragal sabdiga
kulanka baarlamaanka qof isugu yeeri kara hadda aniga waaye, anigaana la isuga goorta aan baarlamaan doono insha allah dilaya.
Marka go-aanka maanta soo baxa iyo tan guddoomiyuhu waa dastuurkay hore marta
hadduwaaba ku horumariyo hadda guddoomiyaha, ilaa isaga mooshinkiisa meeshii loogu talagal uu gaaro, sanduuqa lasoo dhigo, ama uu helo ama uu waayo, markuu heero unbuu noqon doonaa wixii markaas ka dambeeya shaqada hadduu qabaan, markaasuu qaban karaa. Laakiin hadda ilaa shuruucdii loogu talagalay in nidaamkii laga maro, wax hadda shaqo ah isaga uu samayn kara ma jirto.
Guddoomiye, waayaarag baa tahay muddaad baarlamaanka guddoonka soo ahayd, fadhiga koowaad aad baad u faraxsanaadeen go-aan midaad qaadateen, durba maxaa keenay kala qaybsanaantan hadda muuqato?
Ma kala qaybsanin, baarlamaan shaqadiisa waaye, mooshin cid kastaan laga keeni karaa, kii daraanna baarlamaanka si la rabay uu sameeyey, tanna sida la rabo uu samayn doono insha allah, wax hadda oo dhibaateena ma jirto.